cha cua cha nueza, cua cha, cua cha, cua cha cua cha nueza. Mulebe mutebe murembe wafe, kabaka wafe kabaka wafe. Chichori kotulia kuzafe, watasira na gambe dofe. Naiti drumu chavu gidewa, katitusi na gwegundi wadawa. Mukono mubanga muno kwa kuwa, chonacho inagwe uira dara. We do our best, we fight for the best. We need a bivu kangaba tawuse muzikwest. Abamba zidio kuchi vazache and the rest. Chitawuse gundi wa mapita chief guest. Muriwa, tuliwa, nyumirwa gundo nyumirwa. Kwata cho inagwe uvira dara. Who jobless no man can cast. Uva, 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 uva katambara. 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 Enjoyment, enjoyment. Tuzina, tuzina, gundi, tuzina. Chichori ko Uganda olemwa. Mumpiku muwambu fena tuwasome. Uwamu na nasi mbuza ya dawa. Muzee yichari si asya tanome. Chiri Uganda kwa chukua chimu. Wakua kufuga tufugira wamu. Muzee inebobe wawasa chimu. Oliwa miaka anachoka yesesa. Sicha karigwe uwa choyina. Uwa, 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 uwa katambara. 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 Wazikoze, zaweze, na watali na waliwe tuze. Nibia na mchizimbe ndaba viasomye. Mafiga checho ndaba keweze viasomye. Muriwa, tuliwa, nyumirwa, gundo nyumirwa. Kwata cho inagwe uvira dala. Who jobless no man can cast. Uva, uva katambara. Uva, 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 uva katambara. Uva, 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 uva katambara.
Come on, come on, come on. Round boy. Iko je.